hiyo kani kwela mi napenda kujitafutia, sio lazima bigi, mi napenda petitia. Hawezi zima kama mzinga nangeza na bia, na usipochunga kama kidi anaweza tukalia. Ala
madam kudai umedunga bini, unapenda mangwai, una dance feet, unawacha nani smile kama niko high, you are lies in me nice. Madam nakudai umedunga mini, unapenda mangwai, una dance feet, una